Pull up, this is DJ Dusko, your favorite DJ. You can't get enough of just chill and relax and listen. Boo!
Yo, Jack, ni Zidro, kama sauce, mind your sauce, mind your boss, mind your wild bad.
Conquer all bad mind energy. Jami, no one get it, no one get it. You listen me. Nowadays everyone wants to fight. Jah alone a go make these things right. No need to see a face in me. I'm all gone blind when me see all my future bright. One of my friends and me said be all done. Another say things I go better back on my heart. See later then who tell me God I will defend the right. Just in the love, don't stay away from the fighting. The right thing, girl, he said the most expensive for my piece is cheaper than the cheapest for me up here, baby. Stay away from the fussing. What does it cost you to do the right thing? Cause life's so short, we end up in a graveyard. Body full of lead, I
use it. I tell you, say many charger, I many charger, I many from your side, next to you me charger. Tell you, say many charger.
Pure whitey, she never did forever be nobody wifey. So while I'm in a pretty boy, your heart is a maze. Play like a villain, cause she can't in a way. Tonight, I am walking away. 9 to 5 mind on the grind, yeah, yeah. Tonight, I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come, call me. Keep dancing and call it love. She fighting by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearl. Your back against the wall, I never trade you for anybody. Say brown skin girl, your skin just like pearl. The best thing in the world, I never trade you for anybody else. Situation no kuwa tricky kwa hivyo. Usiniweke kamba kwa shingo.
Nixon.
Aye, reggae imetamba. Wanati wote na dieri ya kumetamba. Karibuni kwenye extravaganza. Karibuni kwenye extravaganza. Hey, reggae imetamba. Wanati wote na dieria kumetamba. Karibuni kwenye extravaganza. Karibuni kwenye extravaganza.
Dice, que de mí ya te olvidaste. Y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía pom, 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 pom. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pa, 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 y cama suena y suena.
Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá. No importa dónde sea, mami, tú escoge el lugar. Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta. No es tu cumpleaños, pero eso no importa. Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá. No importa dónde sea, mami, tú escoge el lugar. Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta. No es tu cumpleaños, pero
You got the keys to my Jeep. Usiste sana mambo hini stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajitu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep, you got the keys to my Jeep. Usi stike sana mwembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka.
Chichuini starter. Naniki BM tunivodo amani hunter. Sunguze shore anaturi mboya semiwoi.
Kunyo kek utaitisha hadi prisma. Kaiko form so utaeza prisma. Tuya mam akondani neza prisdan. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu yama. Shash, kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia rukia mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusinigware na meno. Kwang kwa
Ashia bad girl let me say. She got a new dance style what me say. Ashia bad girl let me say. She got a new dance style what me say.
Show them a new dancehall girl them. Show them a new show them a new dancehall girl them. Show them a new
Mtana machuom kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndo niingie. Punguza sauti watakuwa sisikie. Sina nema na vile inakaa nitenema. Vile na kill bars wakithrow shit kwa mashok wana throw bras. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you're like a sin and bad man is a preacher. Girl you're like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want it missionary but me want it back shot harder.
I need a baby girl, what took a pandegani, mina penda tuizo duda. Nastaki para zako za kireza reza. Mina penda tuizo duda. I
nieleze baby girl watoka pande gani mimi napenda tu hizo dhudha na staki para zako za kireja reja mimi napenda tu hizo dhudha
na kushiki shiki ukini lola lola mami mimi ndio bad man ukishiki shiki ukidondo dondo dosa wewe ndio bad girl zikidunda dunda wana kwachu kwachu ngoma zetu ndio madadam wakibonga bonga tunagonga gonga adi uko Dar es Salaam achoti ema chando wia bilbix ya anda wanatingisha wamevaa buti shoto wanachachisha ochungulo familia badilisha mini rastaman natoka Saudi Mr. 8 song zime washika Nairobi recall 911 Imure uku jiji ndia na wateka
Anyeze baby girl watoka pande gani Mina penda tuizo dhudha Nesta kipara zako za kireja reja Mina penda tuizo Anyeze baby girl watoka pande gani Mina penda tuizo dhudha Nesta kipara zako za kireja reja Mina penda tuizo dhudha
Nikulambe kama puru, nicheza kama guru Nitoke mbele yako kini cheki kwenye mpulu Tetemesha jiji bila loni ya faulu Na baby ni nadamu ya shaka zulu Nashikwa na malwezo kitingisha kulu kulu Machali walangata na mademu wa buru buru
Wote wanataka tukuhama kitusuru
Pilka pilka za maboe wanati ni kuleta zogo dunda Sele pilka pilka za watana shati ni kufika beya dhudha
Ndizi inapenda dhudha imevimba Pepeteyo kitu kama kimachine gun Takupiga tombstone kibatista Dictate iyo haga kama Hitler Bampa yako nyuma inakaya bima Nilidhani ata umeweka filter We ni painting girl kaka Mila Body yako ni ya ring si ya fielder Siku busy muna nita Alejandro Jama anapenda dhudha na scandal Light skin, BBW waku handle Ochungulo, tuko lit kama candle Itabidi wameanza kuwa humble Siku easy man, the standards ili double Haga tunadil, nazo zina bubble Eee, kujani kusample
Anyeze baby girl, watoka pande gani Mina penda tuizo dhudha Nesta kipara zako za kireja reja Mina penda tuizo dhudha Anyeze baby girl, watoka pande gani Mina penda tuizo dhudha
See my boss lady from my logo cheeky icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro See my boss lady from my logo cheeky icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro
DJ
See my boss lady saw my logo cheeky icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro See my boss lady saw my logo cheeky icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro
Si unajua sting yule artisan artisan Namba moja kwenye form zone that party Wamenyoa wako watu basi dream nati Hini vako ya makana misi vai shati Na tunaleta TBT vako bobo nyosto Na wamagia tumatei loko bado sonko Mi hupenda tumatarbo hadu seme gosle Nizungushe dunia nzima rashe hadi mosko Na wakifunga duka tunafungwa make Niko wana kula msono nisha kuwa rake Na watunza kawa toto mindo dhia pare Juni ko positive vibes utadhani kare
Sima boss lady soma logo cheki icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro See my boss lady saw my logo cheeky icon Jina boss lady kubwa shinda iPhone Boss lady kuchafua fika iZone Juicy ndio steady lamba omo micro
Na kiwada nakisa tufli konyagi Waitire ndio uchome tufuki ubani Ni mashada zango mongo awendani Ni mwage rangi juni na gushia fangi Piga chivi chuma popo wanajagi Nina tingi na nunu mepigwa radi Unapenda kanudhu ama morati Unapenda mandugu uvue panty Unapenda kiluku uvue shati
Rai rai, zime rai rai Apangai tewai zime shika wasanai Rai rai, zime rai rai Apangai tewai zime shika wasanai Rai rai, zime rai rai apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai, apangai tewai zimeshika wasanai. Leo tunabash, kuingia das, tulipishi rasi na tulandisha mas. For my yawasi upi for my zilai, mabati boy cock fest man riembai. Chafu wa meza na mademo te wa mevai. Luga shagalai kila msanai ya rai. Ukeji ya mababi ndo sitaki, umauru ya wanati isiwezani. Kamna jeshi ni na genge itapita na kambi. Acha Malawi sikuizi ni mashashamani. Wenye dhambi wako kanisani, situko mitini tuko majani. Rai rai, zime rai rai, mpangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai, mpangai tewai zimeshika wasanai.
Zimenyanya, kani girls tombewa na kasi form chorewa. Tuma yofea, sija kam omea. Kani njoti unadai mindo popokea. Akintumie, nitakam ni kwambie. Nikupige deki, kupige deki, adutulie. Akintumie, nitakam ni kwambie. Nikupige deki, kupige deki, adutulie.
Atatumie, utakam niambie. Nipige miti, mpige miti, hadutulie.
Smurfing man, smurfing man.
Every time you coming closer, you're making me fall for you. Girl, you're making me fall for you. Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you're making me fall for you. Girl, you're making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha twende kwenye kecha nikapige show. Ujue anga sio liki dogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha twende kwenye kecha nikapige show. Ujue anga sio liki dogo. Oh yeah. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo.
Oh baby, run the tune, a selector. Now how my heavyweight wanna go, yes, it's my feather. In quest I'm better. Up in the air and I prepare ya. My false preachers are always the kunideya. I mean you say me ni juya majali tembeya. His presence is heaven to me. Nabila ye ya sina essence kwa skill. Need to me and you my brethren waji. Need to liye when the other unijenge me script. Increase new and more less. Increase new and more less. Jump come aside, ole ole. On a Jesus sign, I see your mole. Increase new and more less. Nasema increase new and more less. Jump come aside, ole ole.
Matikee siko club niko pale kanisani. Na pia nimekuja na jirani. Na ameniambia ka story flani. Ya vile ya mejam na story ya serikali. Akasema wasiasa ni wawongo. Hawasaidii watu isipokuwa yule Sonko. Nikasema usitegemee watu. Watakukanyagia na kwani we ni kiatu. Kwangu ni kutegemea Mungu. Ndio ukiendelea wanasikianga machungu. Na mina sema meza dawa basi. Juu Yesu ndio amenipatia hii nafasi. Na mina mfanyia makazi safi. Peleka machuki malichafu katikati. Na wale wametoka kule ghetto. Chua tu you got too much potential. You got too much potential. Africa you got too much potential.
Excuse me, sina interest. Naomba unipish. Nisipoteze your time. With respect. Naenda zangu kesha. Na nimechelewa sina time.
Ona sasa maringo.
I promise I'm single. Twende tukapop champagne, gari ukitaka zipo. Usidanganywe na kimo, pesa zangu long kama train.
Sina haja na limo, dunia ini mapito. Nafuata wangu wito, sina maringo. I'm simple, mina mungu wangu full stop.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a bad boy too.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl. He's
a bad boy.
Dinuka binuka basi sokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Fula. Binuka binuka basi isokoto. Binuka binuka isoko seko. Kipela Maria nikuonge mahela. Mahela, mahela. Nipeleke mpera mpera. Maria baby wantana mera. Mera, mera. Nionyeshe makeke. Ninataka hiyo dede. Popote ni kukamata. Kwa ulimi pake mati. Ninataka leo ujibambi. Wesonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, binyuka binyuka basi isoko. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, binyuka binyuka basi isoko. Ingaza.
My girl just walking a deso daka then in a deso ka you whining a the artist way. Everybody breaking a deso she na mind me a deso ka she whining a the modest way.
My girl just in a the place just uno whine and bend your back and my girl just in a the place just uno whine and bend your back and
well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place, man, I feel rain for you. Cover your wine, man, I feel scream for you. So she back it on me right, the girl I put me in a corner. Enough girl feel wine, but them not get the armor. Check where we tear up in a place like Skarma. Girl, me love the way you got drama.
My girl, yes.
Walking out there, so rock a band in a day, so can you wine in a the hardest way. Everybody breaking out there, so she not mind me. A day, so can she wine in a the modest way.
My girl, just in a the place just uno wine and bend your back and my girl just in a the place just uno wine and bend your back and
girl you know you mad at them style. Them never can touch you a while. When you wind up in a the place, your body off set. Everybody can come late. My girl just mother it, body on top of it. Uno just pretty face, come on top of it. Love where you wiggle and a jiggle on top of it. Why you know why me girl flex on top of it?
My girl just walking a deso, rock a den in a deso, cause you whining a the artist way. Everybody breaking a deso, she not mind me a deso, cause she whining a the modest way. My girl just in a the place just uno whining.
Yeah, yeah.
Kama msuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. I wanna hit that spot, baby call me honey. Do you mean?
Asali nitatiririsha, utaipote kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Kuni palama za chui chui. Tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you down so low.
Giddy 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 go down. Giddy giddy giddy
go down.
Giddy 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 go down. Go down.
I make you down so low.
Giddy 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 go down.
Konde boy,
wolo, sak, wolo, sak, wolo, sak, wolo, sak,
se gondo,
wolo, sak,
gondo,
wolo, sak, wolo, sak, wolo.
Ukut,
Enyole Kijori Giruwa Lelujali Nadio Barao Gijama Sobani Kutwa Muzima Ajala Besa Kanunu Avocha Kamtoa Mtu Kafara Kwa Mganga Kwandishe Nyote Kwele Dito Aswe Idagi Masa Cream Eti ana Facebook password Anaomba omba watu simu Indu Clan My Den Umadel Shokol Mtata kulipa madeni Nando bingwa wakukopa
Wando Sake Wando Sake Wando Sake
Wando Sake
Sake Wando
Wando Sake
Bia after bia Bia after bia Bia after bia After bia after bia Wamula pe
Wamula pe
Wamunyonye
Wamunyonye
Buka buka Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia After bia after bia
Tukunywe
Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia After bia after bia
Tukunywe
Wamula pe
Wamula pe
Wamunyonye
Wamunyonye
Once upon a time, nyingi de chibala Sente za weze nyingi de kujoga Machani baso mye, biso kikwebya nyiride Abo faba papa, biso kikwebya kola fako Sente bazima saba chali kweba kola mane Jowo za basama ba chali kweba olina mane Basao baso mye, binyo wali kula Chipsi shike nishisha kweba uta Ama yula jemson tekira kweba sunda Gatu wasa chemu, tukunywe Drink was tough, wazi mwombo yawe Bakuli ya rumune wefu mebala Bazi ya rumune wefu mecha kutute Mbozi za marane wefu mecha zifukeza Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia After bia after bia Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia
Oh yeah
Bia after bia After bia after bia Bawza binkubi akuna understanding Ka air time koko mtuwe nafunye is a lord Miula vibala nafunye vi is a calm Mikole do mkolo sente vize wuse Warrior landlord sente tuzinywete Isile queen sente vizinywete Insta, Snapchat, utambi babu timye Facebook, Whatsapp, video buli viral Fulu miechi bala lipstick ane timye Nyingirechi moto kamasa toge simbye Mikana magia bisambe konea Fly kupewa Mundu ya sinai kwa meze kujasti
Fuliza
Boy
wake akidemboko
Fuliza
Beste yake akiweza share
Fuliza
Dry spell hayuko area
Fuliza
Na game yako akikosa fear
Fuliza
I thank God for the beats Fuliza upon the hit run Him tatibu sledi ndio mi Kama pasta eneza Rasta ni pesta Fuliza toa meza kanju Kintakuweza na vile nazitema ngoma zangu Chachaza kama avatar ish I'm the last agabenda Na mimo nyewe dini sizi kijanta zimeza Mimo nyewe dini sizi kijanta zimeza Boy wake akidemboko
Fuliza
Beste yake akiweza share
Fuliza
Dry spell hayuko area
Fuliza
Na game yako akikosa fear
Fuliza
Boy wake akidemboko
Fuliza
Beste yake akiweza share
Fuliza
Dry spell hayuko area
Fuliza
Na game yako akikosa fear
Niko fiti, niko feshe, nimekombolewa Yesu kanifia msalabani, niko deya Seti nimelewa, nikalemewa Amenisamea, nikakombolewa
Verification, you need to inbox me Bila Yesu hatuwezi meet Temptation, miko nanga 18
This place, my dream is called Saitan
Wengi manze wa
vile hizo macho zime hizo haga zimetekelezea sababu wanasema timi na kulambolea misuku kazi una matop players a high school vile huwa zimetekelezea niko fresh bila prince ile toka belea natoka keja bila makeup sijajipodolea na bado nakaa poa nimetekelezea nina budo mizo soso zimetekelezea magazine bado bado zimetekelezea
naweza kupikia ukintemelea
ukikosa besta zako watatekelezea natatekelezea sawa pokea bora watatekelezea cheki vile hizo nyele zimetekelezea za Rihanna kando zangu zimetekelezea hata zikikato bado zitatekelezea Abbas
sini kubab ametekelezea
hizo macho zimetekelezea hizo haga zimetekelezea sababu wanasema timi na kulambolea misuku
kazi una matop players a high school vile huwa zimetekelezea niko fresh
bila prince ile toka belea natoka keja bila makeup sijajipodolea na bado nakaa poa nimetekelezea nina budo mizo soso zimetekelezea magazine and bado bado zimetekelezea
naweza kupikia ukintemelea
ukikosa besta zako watatekelezea natatekelezea Bora watatekelezea cheki vile hizo nyele zimetekelezea za Rihanna kando zangu zimetekelezea hata zikikato bado zitatekelezea Abbas
lezea jicho nyanya cheki vile zimetokelezea oya nimekoma nimekula mimea nilibugia mabajia zote kwenye sinia adika utambi kangu kakatokelezea tokelezea kasi solea singe paka nivea nijea kimse kimetokelezea na msupa ametokelezea nimu nadunga masupra jumu mishapotea hizo njumu feki feki zijatokelezea simu najua na bado muna jitetetea kuna watu wengi unichorea mini liwapewa waya na wakanichomea lakini mini lishukuru nikawachomea juu watu mabaraka zikatokelezea
mbe si nimetokelezea Chantel nimini nimetokelezea Abbas alinitoa
Watu wangi makada turabaki heru wengi na dodo huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini ingi kindi zigi zigi mitini ingi mini piki 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 bongi cheki doki kashoti piga koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika kutu sianaka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nime kutaka na unijui jui unataka stingo flani za magui gui kaona swara kuja area ni na chui chui
inauma but itabidi uzoe
nasema damn dege dege mene tambo kemi kami vivi tuchi kempi peble sema damn dege dege mene tambo kemi kami vivi tuchi kempi peble
singo sana hako utashepu wa mami si atina chocho utakepu utati goma noma nike bazenga dadi naifanya vi easy raisi nani easy kama do re mi do re mi do re mi do re mi easy kama do re mi do re mi do re mi do re mi
Nilianza kudinyana nikiwa class 2 Nilianza kutumia madre F2 Pigia jetli, pigia jakichan bana Wambie leo tunamugi ya kurombo sana
Wacha ni kulambe lambe Wacha ni kukembe kembe Alejandro, Morio, Anzenza Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera 69, missionary na whichever Whatever, however, and whenever Mini fisi na surumi ata kilema Ngwati na icheki ndani ya cinema Najua safe days zako za kalenda Come, come, ebu mwaga tena Nilikuwa jigalo time ya Mandela Alejandro, yo, Zadi, Fatela
Chunga sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama Doremi Doremi Doremi
Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Doremi Do
hatari, vile nazitoka ordinary. Ni hatari, ingine jo hatari ya tu. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati.
Kisikia jua kali we jua kuna chuno. Kisikia bitia mavo jua inachuna. Bado meno iko vunja mfupa. Bado tembo ziko vunja chupa. Haribu mtu wangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya ketepa. Rondia pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe itumani ya pawa. Na kono nasumbua kwa sana. Lazima jui kutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati. Inachuna, jaba natafuna. Inachuna nasikia kujifuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting na katia. Teng ting na pitia. Zinashika mina reg to mabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande nikona omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikuari sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kando makeki. Na kata makeki nika nibash daily.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna,
I'm the zone on the beat.
Gari ya moshi inaenda sana. Na niko tuma moshi vile nimenyanya.
Kiza deli
Maddox, Westman na King Otto.
Misi wale wakulete wa maua.
I'm the zone on the beat.
Nasa kula pungi tamu imeiva. Ronga senga inonge ngango. Teki na kutambua msupa na kusugua. Hata ukiringa bado na kuchambua. Hata ukichimba msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango.
Ronga senga inonge ngango.
Sisa, sisa, sisa.
Maddox, Westman na King Otto.
Misi wale wakulete wa maua.
It's a Madonna on the beat.
Gari ya moshi inaenda sana. Na niko tuma moshi vile nimenyanya.
Kiza daily daily inga tire na over. Bonda takuva kana haga tingishe. Akitaka kwa lujo bana buda chunguza. Tene down, shika down, divyo shake yo madhuda. Tone nani atazuba hapa chwani kidunda. Tone nani atakula pongi tamu imeiva. Ronga senga inonge ngango. Teki na kutambua msupa na kusugua. Hata ukiringa bado na kuchambua. Hata ukichimba msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango.
Ronga senga inonge ngango.
Sisa, sisa.
Swing my hips, he said, "Walolo, baby, make me miss."
bipolar, but I spit heat comes from the cold. Flow so cold, but my throat not so. I got out of options when I hit the stove. I've been giving hits, but there's one more. Go, 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 everywhere I turn, 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 turn.
DJ, DJ, DJ.